sii haddaan qalanjooy ku doortay quluubtayntaada dhexaaday weliba qayrkaa ku daafshay. Qaadii igu kaa horreysay haddaan qalanjooy ku doortay quluubtayntaada dhexaaday weliba qayrkaa ku daafshay. Kuraay qudayduna adii ku doontay tii cuni weeyday uga qalbigu intuu kuraay qudayduna adii ku doontay tii cuni weeyday uga
Thank you. Thank you.